Fresh, baby.
Fresh.
I'm really bad, they don't know.
Don't appear.
I'm real bad, they don't know. City street number Coco. Wiki ganga na gonga pia. Gonga pia. Gonga pia. Ah. Wiki follow na follow pia. Follow pia. Follow pia. Ah. I'm really bad, they don't know.
Bad, they don't know. Ah.
City street number Coco.
Kweli binadamu viumbe wa ajabu, kiwafahamu nawe hautapata tabu. Mina hamu ya kujua hizo hesabu, kwa nini moja na moja we mbili siwe tatu. Ah, watu na viatu. Sali imba yule dadake tatu. Wengine na raw kama za chato, na uweza kunyonga na tie ile ukiwa smart tu. Na wala sijachora tatu. And yet others just call me the abu. Na shangaa vya kungavya na usiku, ukiuliza iko wapi utambiwa mambo iko huku. Mengine yasio wahusu, kama Juda na nisaliti kwa busu. Ah, stories za chuchu chuchu chachu nyingi, chache ni zile za mema kila siku.
I'm real bad, I don't know. Coco. Uki ganga na gonga pia. Gonga pia. Gonga pia. Ah. Uki follow na follow pia. Follow pia. Follow pia. Ah. I'm really bad, they don't know.
Bad, they don't know.
City street number Coco. Uki ganga na gonga pia. Gonga pia. Gonga pia. Ah. Uki follow na follow pia. Follow pia. Follow pia. Ah.
I've always been there for them. Cared for them, but I thought I was in search for fame. I day at the game. No one to blame. Just getting in touch with the same. Getting hush with how these people go rush. With life and nothing go match. Feelings wanna catch, blessings niki patch. Ila, Twitter wanani follow. Facebook wanani follow. Insta pia wanani follow. Lakini kifanikiwa kwengine inakuwa kero. Marefu anakuwa mapana. Kama Juda wao wananikana. Tunatafuta sio kutafutana bwana. We imba niache nitachana.
I'm real bad, I don't know. City street number Coco. Uki ganga na gonga pia. Gonga pia. Gonga pia. Ah. Uki follow na follow pia. Follow pia. Follow pia. Ah. I'm really bad, they don't know.
Bad, they don't know.
City street number Coco. Uki ganga na gonga pia. Gonga pia. Gonga pia. Ah. Uki follow na follow pia. Follow pia. Follow pia. Ah.
Yeah, you get me, man. Men are many, but gentlemen are scarce. You work over 10, ila mi bado nita pass. Fash, Jimbalo's music, baby. Na crash.